kwagala kulya n'okusumbuwa naye omutima gw'omusanyufu nange njagala mmanye osula tubiteekemu obugunjufu bawudde buliitawo nga wekosa lafu njagala nkuwe mu bujjuvu mu mazima lwaki twasaasirako naye naawe oyagala nkole ntya kale awebuusa ewenyeenya ntekamu sengana okenyigiramu we bobere yobera mulamu nze bwembere nobera mulalu inaye mama kwagala kubi katiraba nze nabinsuza bubi ndayira nomatira siryekyusa malayika kulowoozaako nakuba mama obera wekyanga kubisinga nnyonyonyo chovokana obutte bw'ekiro sikibanga mbeera nekyusa tuli balumu n'abasezi bali mpulira mukwano nyamba precious girl for me walungi wa bulala listen to me nkusaba obakyawe nga bali ntuze mwoyo nsemanyi ibiri oh my friend sigala nangolemu okwejjusa abalala abati